Yo, it's your boy Keping Ash Manze. Ah, and hey,
checking my disaster, checking my ungwaro, checking my looking at the dawa za uchuni, checking my mkwela na dhuta za mitungi. Ukifika klabi, tisha na mitungi, form zigi naishi kisha na mastoni, na wakijileta legeza kawaoni. Ah, ah, kawaoni. Ah, ah, kawaoni.
Dope, dope, dope. Dope, dope, dope. Kangoma kako fiti kako dope, dope, dope. Machali na mademu wako dope, dope, dope. Na zile picha kali tuwazi tupo uko, yani lamba lollipop. Ukicheki laptop, usiweke basi post, ongezea volume, yani wakanda jam. Ukichana tumajan, param param kwa stage na mafans. Comment aram, hapo chini kwa vidana. Ikibamba sana, ongezea like aram. Yani mchukum, pekum kwa rum rum rum. Fanye matum, asikie makum kum kum. Makushoto kulia, Jackie Chan rungu. Mikono juju, vuvuzela vumbu. Pigeni kelele mandururu. Na ingianga stage na kifu blue moon.
Checki my disaster, checki my ungwaro, checki my mluki na dawa za uchuni, checki my mkwela na dhuta za mitungi. Ukifika klabi, tisha na mitungi, form zigi naishi kisha na mastoni, na wakijileta legeza kawaoni. Ah, ah, kawaoni. Ah, ah, kawaoni.
Tick-tock, tick-tock, ring on the bell. I love TikTok, TikTok. Check you all the chaos na matuta. Figa, pana interfere na mashida. Buda, punguza bia na ma ladies. Aha, pana kazia, situation all the same. Punguzeni kasia, yani panda. Panda so high, kani shada. Kaza, kaza kiundani kiubanga. Nipanda sugar tu, siogope kupanda. Mr. Perform kama sina kishada. Later last chapter, nikafunge kama chama. Ni manze wako ama ni pedi wa mchana. Panda, panda so high, kani shada. Kaza, kaza kiundani kiubanga. Nipanda sugar tu, siogope kupanda. Na misi wachochi kango maza embamba.
Checki my disaster, checki my ungwaro, checki my mluki na dawa za uchuni, checki my mkwela na dhuta za mitungi. Ukifika klabi, tisha na mitungi, form zigi naishi kisha na mastoni, na wakijileta legeza kawaoni. Ah, ah, kawaoni. Ah, ah, kawaoni.
Walidai genge ni ngoma za upuzi. Kwenda enden muka pigo uko kuni. Mkichoka enden muka mezo anaconda. Poka, donda, gari za makopa. Insta, handle, life ya makapos. Kusikiza genge na dance kama shaku. Kibantu, pedi wa masaku. Demana banju, design ya cartoon. Ah, rudi kanisa kipamela. Kama unge stay, unge ipenda. Kifadela bana na kukunyo kama whiskey. Down to the floor, dondosa mixi. Noma noma re, noma noma a. Sidoba zangu e, zinabamba a. Watu ina mayudhu wanasema KP. Eh, eh. Yao, yao.
Checki my disaster, checki my ungwaro, checki my mluki na dawa za uchuni, checki my mkwela na dhuta za mitungi. Ukifika klabi, tisha na mitungi, form zigi naishi kisha na mastoni, na wakijileta legeza kawaoni. Ah, ah, kawaoni. Ah, ah, kawaoni.